my share. Check it. Me a tease a lot da, tease a lot da, tease a lot da, tease a lot da. Aka kajamba kana deni kwe a lot. For me kijipa na jitua very fast. Me a tease a lot da, tease a lot da, tease a lot da. Tease a lot na, haka kajaba kanade ni kue a lot. For me kijipa na jitua very fast. 21, nimekuja home ni jondoe very fast. Nikingojo na ile uba yenye ucheza last class. Nafa kuenda church but idhani minta kamju manze venye kumeshika duki piga ni reverse. Ngoja hold up kuna mali imekam. Kando KV Subaru na najua time jam. Kwa wapi nko kwa jams unajua water, water, water. Ni a tease a lot da, tease a lot da, tease a lot da, tease a lot na. Aka kajaba kanade ni kue a lot. For me kijipa na jitua very fast. Ni a tease a lot da, tease a lot da, tease a lot da, tease a lot na. Haka kajaba kanade ni kue a lot. For me kijipa na jitua very fast. Yeah, kibit ni kali na ni chopi. Nikitokia bash na jifanya sija sosi. Alafu kwenye niko wanada ya kia watoki. Jaribu mtu moja utalala na masoki. Dondi ukipata nimefura usitwai kubisha hodi. Usulize nikindasu juwa poa atuoni. Ni macho imefura usichoche ya kiwoni. Venye zanionesha ni ati danya kwa floti. Alata, tease alata, tease alata, tease alata. Aka kajaba kanade ni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast. Ni a tease alata, tease alata, tease alata, tease alat na. Haka kajaba kanade ni kwe alat. For me kijipa na jitua very fast. Alata. Tease a lot.